mtandao wa mapenzi. Tumwachie mwenye enzi vile nje ya uwezo. Sio siri tena, twende habari maelezo. Somia kwa mia ilo nantosha vigezo. Sini player na nice couple mtani gumzo. Taka nikupe mapenzi daraja la kwanza. Tupai mbali sana elof danza. First class shorty, you deserve this. Ni kweli sio story wendo ghetto na miss. I don't need your address mama. Sitaki ni kuandress kama. Nataka replace mama angu. Mwanamke wa ndoto zangu, le familia yangu.
Nikubadia, I'm ready to fly. Ready to fly. Oh, I'm ready to fly. Nikubadia, I'm ready to fly. Ready to fly. Oh, I'm ready to fly.
Nikupeleke Mount Kilimanjaro. Let's go deep down in the Ngorongoro. Siku mbili tatu pale mtu wa mbu. Picha nzuri za mbugani kama kumbu kumbu. Kisha ni kumiliki shori, undo mpango wangu. Utenzi toka chini ya uvungu moyoni mwangu. Toto wa kitane le stara pika. Mama Afrika mwana mkia ndoto zangu. Na silaha tosha za kuchosha tutangu. Kama mimi ni mfano wa wengi basi unao. Kama niko peke yangu basi una mimi tubu. Vinavyo kusibu, kaza usilegeze, usivuruge utaratibu. I don't need your address mama. Sitaki ni kuandress kama. Nataka replace mama. Mwanamke wa ndoto zangu, le familia yangu.
Nikubadia, I'm ready to fly. Ready to fly. Oh, I'm ready to fly. Nikubadia, I'm ready to fly.
Kama tusameyani hakuna kusalimika kwa manani hake nani. So kilevi so tamani mapenzi kweli. Mina kustahili wala usinione zali. Shinda siri za jeshi kwa serikali ni kutunze. Hazina ya mapenzi hifadhi jidia ukiwa na mie. Hazina ukingoni sio za sakafuni hizi mpio. Ni time sana ongeza sauti ya radio. I'm in a good mood, in a good groove. And I know you gon' like this, trust me.
Nikubadia, I'm ready to fly. Ready.